siku magazeti na nyimbo uwe ninataka nitafute mrembo uwe kila siku magazeti na nyimbo uwe ninataka nitafute mrembo uwe uyu atasema penzi kidon uyu wana nyumba na gari yule kusema baby tukao huku ni ngumi yata chumbuko laki Zanzibar na tanga ukinasa tu basi umekwenda wengine wana kesha kawaga
Vagara, na moyo wangu mwezako na mimi utulie. Jagara, jagara, yako mapuzi kidogo.